Sana dingila japo msela akili yangu meifanya kama mbulula. You kill me, utani uwa kwa mapenzi weni hitila. Mwenye manufa kwenye vita nkiwa nayo baby ni sila. Jia mene unahofu juya nene. Unajua nene unanipa penzi tam tam kama nene.
Natamani ungejua usinako kuzenia. Moyo wangu wetulia, nakupenda sana dia. Baby natamani ungejua, jinsi ninavyokuzimia. Na moyo wangu wetulia, nakupenda sana dia.
Muni nishakolea, baby nitajibebisha karusha sijatokea. Kwenye shamba don't care, nitamwaga ndani ili nikuze mimea. Ilo ndo jambo la mbolea, wana shamba niko shambani na palelea.
Shamba,
iwe usiku iwe mchana, wana shamba niko shambani na palelea.
Shamba,
utavuna ulichopanda, mana mazao ya ndizi ndo anapenda. Anakula bila maganda, anavojua kumenya mpaka na sanda. Napendaga akilema, anatikisa msambwana. Anavojua kumenya mpaka na sanda.
Natamani ungejua sinavyokuzimia. Jana moyo wangu wetulia, nakupenda sana dia. Baby natamani ungejua sinavyokuzimia. Jana moyo wangu wetulia, nakupenda sana dia.
Umevumilia mambo mengi, we unanipenda sana.
Shamba,
nimekuchagua uwe wangu mama, nakupenda sana.
Mimi bwana shamba,
give me that girl, give me that
shamba,
give me that girl, give me that
shamba,
give me that girl.